kuba fya shipa kungushi. Fwe boba lupwa wale chushi. Kudipenda wiyo ipaye inkadidila mtu wandipushi. Nefa kuitolo wachucha, sunka noti kutusha. Doesn't matter kwe uchoka unga nkadeve ufuna mufuture. Wika suminisha pombu mtu huku kwe batita wakakwanishi. Bao yota babili vamo elo bafuwa feba kakuvanishi. Baoneka kwa tini bangedi kunja muka tini bashetani fye. She mama daddy say I believe dreams do come true. Shanwila dandaula vunze vifake momanja ya katula. Fuka malanda na ngwe uyu nideza wea mandela na vernacular. They thought they buried me na buwana chuka na peni fulu mtandafula. Loke we mvulo lungede we mpepo wande kakasa ni kakasuba. Kalamushe kubantu vunze nobody knows tomorrow. Ikakakana neba nkumufiki lako we used to borrow. Happiness is my main priority ni nakulila musoro. Fwe bana bayi chudi la paka nemfwa tatu wakabepo mulolo. Who God bless, no man can kiss. Nolo bayi sema ifo ways. Nidi na family ye ini chetekera na kamwana kangono to raise. Nidi muleli yanga na nguba marusha maningi kunifa kamu raise. The sky is the limit, plani ya tupaka tika fike na kumwezi. Wika suminisha po mundu umu kwe batita wakakwanishi. Mao yota babili famo elo bafuwa feba kakufanishi. Maoneka kwa tiniba ngedi kunja muka tiniba shetani fye. She and mama daddy say I believe dreams do come true. I've been winning for a while. Sina dekepo kusunka mafao. Taking a care ba mayo. Bari kubenzo basho ba vanzao. Tosu rejected me ba mapela pafupi no vipanga friendly. Instead yo support ya penenzo tulu kusha benzo fuck up o envy. Gani na kwani so choka muudu ninga kwani so gula pentry. Bebenzo tifidi nga niba ngono boya batu pati de bengi. Shaka ikarepo broke again. Every day I end. Where I'm from vintu vidi insane. Although I can't complain. Penny did it pano independence edi yesterday. Hard to fight before my problems ya chaya escalate.
Yeah. Shady Young. Yeah. Yosam. Logistics. Muchemo. Yeah. Yeah. Louis Duck. Hostels. Wise man. Yeah. Standard man. Yeah. Yeah. Young kid, Nico G, Mr. Frankie Babu. Yeah.